pana koko kosa wanje my baby. Come on, come on, yeah. I feel like cry when mugore wanje. Anifa, wanifa, anifa, e mugore wanje my baby. Kudondoka si kuanguka, baby girl, I'm so sorry nikikosa, I'm human enough.
I swear,
she's my wife, baby.
Chonde hala hala,
milima na mabonde toka mbali.
Chonde hala hala,
she's my wife, baby.
Chonde hala hala,
milima na mabonde toka mbali.
Chonde hala hala.
Amenifuruka akicheza-cheza, ananifuruka akicheza-cheza, ananiguruka akicheza-cheza, ananiguruka anicheza-chakasha.
Atatukiwa kizani, nuru inanga, tusishie njiani wala
japo mbele kuna tsunami, tukijipanga hofu mashaka ya nini.
You gotta love everybody, kwamba umependwa na mimi. Oh my darling, yeah.
Wanazuga hawakuelewi, kisa umependwa na mimi.
She's my wife, baby.
Chonde hala hala,
milima na mabonde toka mbali.
Chonde hala hala,
she's my wife, baby.
Chonde hala hala,
milima na mabonde toka mbali.
Chonde hala hala.
Hey, mtoto flani karikiti, tukiwa chumbani maruani hashikiki.
Oya,
she get the one like a nicky, mahabata na awan tahariti. Eh hey, mpelega doado mupenzi, mbio mbio taumiza. Si wasikize walafiki wawezi, mwisho watakuliza. Nifikishe usiniache babaya, tumekula ya mimi baby sijeritaya. I call you shivaya, nanipa vitamu vitamu ile mbaya.
Chaza chaza, anani vuruga. Hayo we, haki chaza chaza, anani vuruga. Hayo we, haki chaza chaza, anani vuruga. Hayo we, haki chaza chaza.